Yup.
Naitwa Mangi. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah yeah.
My feeling make it.
Nambie unataka wapi? Nataka kutoe baby. Siza mama saki na kusikiliza uamue. Tena nambie basi wapi ujafika baby. Tukale mishikaki, miogo ya kuchoma koko bichi. Usisahau na vikope kope vili vya kubandika baby. Kama sina bora tanikope, lakini utoke chicha leo baby. Na ilo shepu lako kama lote, ukipiga picha lazima itwendi. Wakikulanga wala usiogope, najua ukipendeza pendi. Kiukweli umewaka baby.
Wa, 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 wa.
Baby
wa, wa, wa.
Na umependeza sana kuanzia juu mpaka chini. Baby umewaka waka. Oh baby
wa, wa, wa.
Leo umependeza sana. Oh wewe. Wasikutishe hizo mbwembwe mgaigai, wasije wakaturoga. Wache wamoke shingoni watietai, sivivi na tumenoga. Hawaulajua kuliko we kukosa mitaji nima eh. Tukawatambia washua leo, tuwagize na shisha mapema tumoke. Usisahau na vikope kope vili vya kubandika baby. Kama sina bora tanikope, lakini utoke chicha leo baby. Na ilo shepu lako kama lote, ukipiga picha lazima itwendi. Wakikulanga wala usiogope, najua ukipendeza pendi. Kiukweli umewaka baby.
Wa, 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 wa.
Baby
wa, 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 wa.
Na umependeza sana kuanzia juu mpaka chini. Baby umewaka waka. Oh baby
wa, wa, wa.
Na umependeza sana. Oh wewe.
It's the thing, the African vibe.